The way I miss my exy. Ulira njagala kumudira by the way. Ochimanyi timwe pikira. No kusinga we twasokera eh. Uriro mukwano gulinye gulinye. Funye mubi feeling feeling.
Sound it.
Oh gosh, it's Jackson. Exy wa muuliza. Oba yakublockinga.
It's okay.
Exy wa muuliza. Oba yakumuting.
It's okay.
Exi wa muulira
muuliza
oba yakublockinga.
It's okay.
Omulaba nga bwanyirira.
It's okay.
Oba yakumuting.
It's okay.
Ulira mulaba nga tambula mpulira omutima baby nga gusensera. Yo, yali wange before kati mulaba buna bufofofo. Yo, wano wetugenda baby sibirungi. Usaba nkwate kunga shiba kalungi eh. Kuba mukwano gwa nine no mungi. Nakoze muni na mune sirinji eh. Baby tula tula, mukwano gugongulese tola eh. Baby tula tula, mukwano gugongulese tola. Exi wa muuliza,
simuuliza,
oba yakublockinga.
It's okay.
Exi wa muuliza,
simuuliza,
oba yakumutinga.
It's okay.
Exi wa muuliza,
simuuliza,
oba yakublockinga.
It's okay.
Omulaba nga bwanyirira.
It's okay.
Oba yakumutinga.
It's okay.
Ulira njagala kujoga mune exi. Uwechi sente nafunamu eh. Tosala bango tuunya buwogo. Atabiso wola foluma kumuliango. Bine byafe kuwanika mabango. Do le mi fa solati do. Ben kunonya gwe do to do. Kuwa wamanga supu wa dodo. Sukali kukajiko mumatagani do. Elafu na mukumbera ngandi kuchido. Binyuma kani nono gwe kwata konsavula eh. Binyuma exi wa muulira
simuuliza
oba yakublockinga.
It's okay.
Exi wa muuliza
simuuliza
oba yakumutinga.
It's okay.
Exi wa muulira
simuuliza
oba yakublockinga.
It's okay.
Omulaba nga bwanyirira.
It's okay.
Oba yakumutinga.
It's okay.
Exi ngeno nanyirira
fresh
kila kukabaka mwanga
yeah.
Obulamu nga weyagala exi wande kakati nyumirwa
yeah.
Nesimu na chusa nkwata iPhone. Sichali na ude wa 100. Nchi manyi tochafuna buwomi
eh.
Yo, wano wetulaga simanyi na kumanya. Atenga tie kenda kumana. Kubanga chana gwe wanjoga. Exi nansula waku wambuga boda.
Exi wa muulira
simuuliza
oba yakublockinga.
It's okay.
Exi wa muuliza
simuuliza
oba yakumutinga.
It's okay.
Exi wa muulira
simuuliza
oba yakublockinga.
It's okay.
Omulaba nga bwanyirira.
It's okay.
Oba yakumutinga.
It's okay.